Genesis 39 verse 1. UJosefa wehliselwa eGibhithe, uPotifari inceku kaFaro induna yemlindankosi owaseGibhithe wamthenga esandle sakwa-Ishmayeli ababemehlisele khona. Verse 2. UJehova wayenaye uJosefa waba ngumuntu onenhlanhla wayesendlini yenkosi yakhe yaseGibhithe. Verse 3. Inkosi yakhe yabona ukuthi uJehova unaye nokuthi konke akwenza uJehova wakuphumelelisa esandleni sakhe. Verse 4. UJosefa wafumana umusa emehlweni ayo wayikhonza, yambeka abe yinduna phezu kwendlu yayo, nakho konke kwayo akunikela esandleni sakhe. Verse 5. Kusuka kuleso sikhathi embeke ngaso kuba abe yinduna phezu kwendlu yayo naphezu kwakho konke kwayo, uJehova wabusisa indlu yaseGibhithe ngenxa kaJosefa. Isibuso sikaJehova sasikubo kuko konke kwayo endlini nasensimini. Verse 6. Yashiya konke kwayo esandleni sikaJosefa, yayingazilutho olwayo kudla eyakudlayo kuphela. UJosefa wayengumgembeleza eyigeza. Verse 7. Kwathi emva kwalezo zinsuku umkankosi yakhe waphonsa amehlo kuJosefa wathi, lala nami. Verse 8. Kepha wala wathi kumkankosi yakhe, bheka, inkosi yami ayikwazi enginakho endlini, inikele konke okwayo esandleni sami. Verse 9. Ayinkulu kunami kulendlu, futhi ayingigodlelanga lutho ngaphandle kwakho kuphela, ngokuba ungumkayo. Pho, ngingenza kanjani lobu bubo obungaka ngone kuNkulunkulu na? Verse 10. Kwathi esakhuluma kuJosefa izinsuku ezinsuku, akamlalelanga ukuba alale naye nokuba abe naye. Verse 11. Kwathi ngosuku lumbe ngena endlini ukuyokwenza imisebenzi yakhe, kungekho lapho phakathi noyedwa owendlu. Verse 12. Wambamba ngengubo yakhe wathi, lala nami, kepha washiya ingubo yakhe esandleni sakhe wabaleka wagijimela phandle. Verse 13. Kwathi sebona ukuthi ushiyile ingubo esandleni sakhe wabaleka. Verse 14. Wabiza abantu bendlu, wakhuluma kubo wathi, bonani, usilethele umHebheru ukuba adlale ngathi, uze kimi ukuba alale nami ngamemeza ngezwi elikhulu. Verse 15. Wathi ezwa ukuthi ngiphakamisa izwi lami ngimemeza, washiya ingubo yakhe kimi wabaleka wagijimela phandle. Verse 16. Wayesebeka le ngubo kuye, yaze yafika ekhaya inkosi yakhe. Verse 17. Wakhuluma kuye wona lawa mazwi wathi, le nceke ngumHebheru osilethele yona ize kimi ukuba idlale ngami. Verse 18. Kwathi ukuba ngiphakamise izwi lami ngimemeza, yashiya ingubo yayo kimi yabalekela phandle. Verse 19. Yathi inkosi yakhe isizwe la mazwi omkayo esewakhulume kuyo ethi, yenze njalo kimi inceku yakho, lwavutha ulaka lwayo. Verse 20. Inkosi kaJosefa yamthatha yamfaka etilongweni, indawo lapho iziboshwa zenkosi zaziboshwa khona, waba khona etilongweni. Verse 21. Kepha uJehova wayenaye uJosefa, wamupha umusa wamenzela ububele emehlweni omlindi wetilongo. Verse 22. Umlindi wetilongo wanikela esandleni sikaJosefa zonke iziboshwa ezazisetilongweni, konke ezazikwenza khona, uyena wayekwenza. Verse 23. Umlindi wetilongo abange esabheka lutho lusesandleni sakhe ngokuba uJehova wayenaye, nalokho akwenzayo uJehova wakuphumelelisa.